Locally accepted, internationally approved. Mambumbaya.
Sometimes what you dream can be receiving. Now where's it kuvuna usichoki bana. Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kepo. Izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki leko. Lebo kunde genji lebo. Siku zote kisichokuwa.
It's VDJ Neon 254, the mighty classic boys.
Akame na kubambo na pia DJ Fuliza tena. Again. Aki ya Mungu Fuliza tena na tena.
Mambumbaya.
Sometimes what you dream can be receiving. Now wezi kuvuna usichoki bana. Thanks God for giving. Kito sikuwa na umeme wala kepo. Izi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki leko. Lebo kunde genji lebo. Siku zote kisichokuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe pambana upate salari. Ila usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Unafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Njia ngumu nilizopita mkanipa na jina mkasema niitwe Jeshi. Kone boy Jeshi.
Na siku hizi wananiita tembo
Jeshi. Hata weni
Jeshi. Are you serious?
Kona kirembo ni Jeshi.
Kone boy Jeshi.
Yani wanangu wananiita tembo
Jeshi.
No.
Hata weni Jeshi.
Yani kama una tigo za kirembo ni Jeshi. Walo wa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wakita.
Mina mini Mungu yupo tena. Naongea nae. Yapo sisi sauti yake. Kianguka tenguka tena. So usishangae waitembo anaso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kati ya kutuza. Ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo kati ya kujifunza. Ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana. Ila mwenzenu nimeungwa na subra. Cheki madiri ya navogongana. Cause yota yangu ni ripta. Kuna siwao nyolotumo kunitukana. Vicho vyao viko kibla. Tena squeeze hata simbi sana. Acha washindane na ibra. Ase walo kwa wanangu wakita. Nye no mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta. Nafanya niongeze EP. Tulo kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Tulo njia ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema niitwe
Tunduka. Tunduka.
Nakipata naipima naipanda nalima. Nakipata naipima naipanda
nalima. Mambo mbaya.
Kichapa jona dondoka. 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 Dondoka.
Na sante ya punda una mateke. Nikikuna uta umota na stete. Wafeve jozi kipundi mskakoko.
Kichapa jona dondoka, 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 dondoka.
Sikiza kuna tutu na mibeba. Tiki ndani ya bukla sita tesa. Kile kana kata, kata tepangwa. Sito na kwa jiko, kata tenwa. Bla kundi kujangwa, na stengo ikatubamba. Tukra patangwa, na tanzia na tupanga. Anga tupanga, yuki anapatia nanga. Ata makase, hali wapatia nanga.
Nakipata, naipima, pima.
Your love for me, yeah.
to yours, yeah. Baby, you're sweet like a pineapple. And I fell in love, yeah. Heart deep is your love, yeah.
Put me, baby,
baby, love.
Would you kiss me, daddy, baby,
baby, so my addiction. Baby, you're sweet like a pineapple.
Totally,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah.
Would you call me honey?
Yeah, yeah.
Would you call me baby,
baby, love?
Would you kiss me, daddy,
baby? My addiction, I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the bed, baby. Give me love, yeah. Do some one time for my baby love, yeah. Do some
yeah. Ivo ni kusabila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni kusabila, kuni kamata. Tulive nana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby.
It's B DJ Neon 254, the mighty classic boy.
To the right, I go. Turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in the rain.
Watch ya know, Bogi Genje, Sindom Bogi Genje, tunasaka picha ya Kenya takwa walenje. Bogi Genje, Sindom Bogi Genje, tunataka sura ya Kenya takwa
walenje.
Bogi Genje, Sindom Bogi Genje, tunataka picha ya Kenya takwa
walenje.
Bogi Genje, Sindom Bogi Genje, tunataka sura ya Kenya takwa
walenje.
Shomrazi pigwa ruai, niko kwa warosho na jinyuria na manguai. Sindom Bogi Genje, sikuficha kiwalai, ikifika gizi ni warazi tunachai. Yo, sitambui bloody fucking, niko hustling. Nifike njati ya kafling, niko javling. Na shikisha tuna wabling. Made ziko big juice nanga time ya idling. Yo, look safi ni manganya na setoka. Ma weekendi mashashola na mogoka. Mtati Mbogi Genje kimochoka. Ati sisi ndo kunyamba ka itoka. Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunasaka picha ya Kenya takwa
walenje.
Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenya takwa
walenje.
Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka picha ya Kenya takwa
walenje.
Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenya takwa
walenje.
Tusiwa rasa ni tukienda bash. Tunasitisha, tunasitisha
dada.
Tunatava shmaka wadae ni hash. Nasiwa resho mipin kwenye bash. Juni makeki mangwesta tatoa cash. Na wakitoa cash na zundua shash. Tunaseti hadi zitu catch. Na zikishika sana piga atangasha. Na ukitupa stepo mindo nda kukatch. Vidole zangu sticking kama nda kupinch. Juni komboka man acha nda kulink. Usikens usiogope nda kulinko.
Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunasaka picha ya Kenya takwa
walenje.
Mbogi Genje, sindo Mbogi Genje. Tunataka sura ya Kenya takwa
walenje.
Kambando ingia insta ama snapchat utaona mamiji weka vimo njini filter visura vyao vimenona mafutusha
kujua na sound
wezi pita bila kudabo tap
mima uwa uwa wanavyo chisnap
wanatukomesha status wasami wema sepeto sex hairini woya sex hamisa mobeto sex lulu diva sex
mama cookie.
Oh my god. Now, hear this,
Mass on the track, it's nice music.
Kabando ingia Insta ama Snapchat utaona wamejiweka vimoji vifilter visura vyao vimenona wanavojesha bedua na sound makeup wezi pita bila kudouble tap mima uwa uwa wanavyochi snap wanatukomesha status WhatsApp we masepeto sex hairini woya sex hamisa mobeto sex luludifa sex mama cookie sex. Yoketi Mwegelo sex, Elizabeth Michael sex, Yaki Wapa sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex. Kuna wanaofanya wengi, wanonywa vidukuduku, kina balulu na giki 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 giki.
Pia leo swag, ayo saru nimekuja na kifua. Na cheki unatakizo nimekuja kulitatua. Ume toboa kwa life, mime toboa mapua. Ulitumia pasuri minki tumia padua. Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, 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 danda linateta. Najigamba mina jua kupepeta. Haumjui saruwe umeboeka. Attention mina wateka. Late night talks kumbe woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha. Hiya leo swag, 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 swag. 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 Unapenda kujifanya unanijua. Sa unajiona weni niga wakishua. Misi wale wakuletewa maua. Mini blush atibe utaniua. Utaniua, kamua. Niko best, niko na kina wayua. Rarua, we, chafua. Unapendo baju nataka kufua. Wanya kama unachuna majani. Nikamuko kwa shamba la jirani. Kidama, kiza miendani. Uzi nite baby nite hani. Tanda, tanda. Siku utanipata kwa kitanda. Tanda, tanda. Jeki zaru wa merunga nini swag. Swag, swag, swag. Hiya leo swag. Swag, 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 swag.
Body on che che che. Ata rodoma hide pepe kema. Do hito mago. Kasi go bebe.
Mambo mbaya. It's VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy.
excuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it be like magic. Oh no, the way you tell me I go day, and I know go fit to come another day. But though I go to call you my baby, now together we go there, we no go fade away. Why we say that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, no, no. Why we say that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run away.
So when you call on me, call on me. Just say I go pull up on you. Just say I go what?
Call on me, call on me. You know say I go pull up on you. Yeah, yeah, you know say I feel love for you. So we enter part 2, stepping at the place, everybody confused. Everything move, I like food, smoke and booze. Oh yeah, make you feel good, oh, oh, oh. Now where you day, where you go day? And I know go fit to come another day. But though, I go to call you my baby. Now together we go there, we no go fade away.
Why we say that you in my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, no. Why we say that you in my mind? Say you know be up, shine, don't be high. Oh yeah, make you fly away, make you run away. Don't make you call on me, call on me. Don't say I'm
gonna love for you. It's Mr. Lover. Girl, you must be sent from above. You keep me warmer than a winter glove. Your smile colorful like flowers in the spring. So me have to make a toast to your ting ting ting. I'm never meant to fall for your love. I know you're all I'm thinking of. This is more than a summer fling. It's only right that I put on the ring ring. Girl, you must be sent from above. You keep me warmer than a winter glove. Your smile colorful like flowers in the spring. So me have to make a toast to your ting ting ting. I'm never meant to fall for your love. I know you're all I'm thinking of. This is more than a summer fling. It's only right that I put on the ring, ring, ring.
Said if you left my side, I will be okay. I can start that side. Love me right through every season.
To every season. Make your way
to
reason.
No reason you can't stay.
For every season.
Right through every come season.
Like the sun on the horizon, and even when it rains, I'm enlightened. Oh, you're so sexy and your waist a swing. I mean, love to watch you when you do your ting ting ting. Girl, your baby heart skip a beat, and anytime you're not near me, no sleep. Feel like the leaves when they drop off the limbs. Make your hand lose your son, me put on the
in
ring.
A world,
ring, ring.
In a world without you, your love, I don't think I'd be able to breathe. Out of nightmares when I should be dreaming. Said if you left my side, I won't be. Okay, I can start that side. Love me right through every season. There ain't no reason you can't stay. Right through every season.
I'm loving you like a breath. Yeah, I'm loving you like a breath. Yeah, I'm loving you like a breath. Yeah.
First, let me say to you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for.
Mambumbaya.
Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know, say every day I dey pray for you. Oh, in my heart today is a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- one for you wanna be like you do, baby. Baby, now you are gonna be going on for me. Give the word to you, but I'll give you what I have. Oh baby, oh, you are my angel. Oh, do I leave them? Shall you not say every day I dey pray for you? Oh, in my heart, oh, there's a permanent place for you. That's why my heart it dey beat like you, 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 you.
locally accepted, internationally approved. It's VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy. VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy. It's VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy. Neon 254, the Mighty Classic Boy.
I lay you down like an edge controller. I wanna love you all over. Wanna be the gun to your soldier. Show you I'm loyal, eh, eh. Wanna hold you tight like a folder. You are the beauty under the holder. Be the range to your rover. I told you, oh, I am loyal. Oh, baby, me are the weto. We are me now, so don't be late. We belong together, no debate.
Salmon and pasta. Love is a medication like a rasta. Take you to Alaska, Jamaica with after. Don't you just drop your love, mother works out. Only Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I'll be your love, baby, fire. Ain't nobody gonna be when this fire. My baby, let me take you out.
Baby, where are you?
Where
are you? Where are you?
Ukikapa shoti mbili kana laimika
Mambo Mbaya.
Bounce on the beat.
It's V DJ Neon 254, the mighty classic boy.
Kakipanda chuman kama fundi wa pwani. Hey ay, nikashai kwenye mwanga hatari gizani. Hey ay,
prakata 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 mu. Prakata 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 mu.
Ukishika tem nika prakata 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 boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiu. Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiu. Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiu. Nataka leo kuna manzi mimi na nyemelea. Kuna vile na mdae job. Nataka kumsambo God. Nataka daktari Omari. Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mimi na nyemelea. Kuna vile na mdae. Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mimi na nyemelea. Kuna vile na mdae job. Nataka kumsambo kaneli mtasikia laha ndani ya lo. Akinipa laha ndani ya lo. Kakeni katait kadogo vile nilitoa Kenya mo. Ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo.
Prakata 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 mu. Prakata 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 mu.
Ukishika tem nika prakata 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 boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Prakata 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 boom.
Mambo Mbaya.
After one shot the girl keep sipping. For coming at the mood do a bag of sex sitting. Make me tell her she no free of time. Show me with a pity. Hey, me a make a call pan Jesus. I'll send prayer to God. Lord have mercy pan body and pussy. Cause when me a go in there she no come up me yard. She make me know she want do it over. Bubble it feel me like soda. Yeah, she want do it over. Bubble it, bubble like soda. Bubble it, bubble it. Wall up on my cocky soul like you cuddle it. Baby, bubble it, bubble it. Wall up on my cocky soul like you cuddle it. She know fi angle it. Get a taste of my cocky girl, sample it. Tease it a little bit, then bounce pan it. Make my purse in your self volcanic.
Yeah. You know fi do a lot fi to stand up and rise. Do your body round and a shape like dice. You don't know me, make her fire ignite.
That's why she a call me a knight.
She make me know she want do it over. Bubble it, feel me like soda. She want do it over. Bubble it, bubble like soda. Bubble it, bubble it. Wall up on my cocky so like you cuddle it. Baby, bubble it, bubble it. Wall up on my cocky so 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 my cocky
so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so my cocky so
It's VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy. Mambumbaya.
Vicky Mondes.
It's a Friday night. Ita wenzako waambie kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa, mwana si wako. Na uchungi usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the oldie dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, na ikibamba sana wapinduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa. Ooh, leo ni kutesa. Hey, oh, inatesa, 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 inatesa. Cheza. Cause leo ni kutesa. Tesa.
Die lippen van me. Homing juice, super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ze komt, nee, ze hindert die van me. Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken. Ass dikke lieve mens, schatje, ik werk. Ze heeft een dikke culo en ik bewerk. Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten naar je.
Zit aan die koude gesmetje.
Konjo. Zit het in de konjo.
VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy.
Shingo panga. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wanshika, wanshika po. Wote kiwa ona roho yangu nyenda mio.
shikapo tamaa ikizidi popote kichinio. Kuna wakunye wa Somali wenye nywele za sing, wasuri wa kusmile wenye lips are pink. Ra unapewa pakune katik, draft umecheza umefika king.
Wote wazuri, wote wazuri,
bambazo naipiga bila chesa. Nadia yuko poa ye najiwa tuta tesa. Na naenda road jimika yudo venesa. Akiye unita non kami senza impa. Napenda doctor ya nani fit. Napenda yule mpishi pia yunile ya fiti. Napenda wa meja hini gyalde msiti. Nataka kiwa sabi jindo kiti. Kuhusu my ex, okay juza many text. Okay si ukonga less, kipata nani sex. Ule bank kwa kini na interest. No mana time yangu kwa kini na impact. Ule ameokoka ye uniombea. Nikiwa mpali nini anawekea. Ule wa uba simi analetea. Akuwa na demu moja mazi sini angu.
Wote wazuri,
another.
Wote wazuri,
another.
Wote wazuri,
mada, mada,
mada.
Wote wazuri,
mada, 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 mada.
Mambo mbaya.
Simamisha weka kando. Hei naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa bobo.
Wapi permiti ya kubeba hii mzigo? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Roger that.
Ratatat, piga ua, pana tambua. Kumandani kama yana sumbua. Haka soma kama mbuku na kaseti kama nugu. Tunavua luku luku tunabaki kama nugu.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya mevaa suti. Atele mwede niki rise na masterpiece.
Zo bigi bigi control. Zo bigi bigi control. Zo bigi bigi control. Zo bigi 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 bigi.
Kispia kana janduru. Kadaenduku kajiframe idol. Zidaengulu kwenye swag ya kudaengulu. Kembubu nakatamu nakawai munju. Rada, dogisha kemba kunyi. Rada, jotumbo shosa lusi lusi. Rada boys hata ribit kishuzi. Gumza gumza riz na kiudi. Sing sing niko in in. Painting feel free mpige pinji. Drip 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 see ni ma whiskey. Miss fit niki vibe niki hook fish. Bang bang eja per wada deng deng. Nenda zile za Japan na mayeng yeng.
Shampaka chevi na chekecha chekeche mwendo wa utembe tembete wenye roho cha
mambo mbaya.
Vicky Bundes the baddest.
Ngoma inakesha mpaka chevi.
Pakache.
Tunachekecha chekeche
chekeche.
Mwendo wa utembe tembete
tembete
wenye roho chafu hapote.
Pakua,
kitandani ama kwa kiti, kwenye gari ama pikipiki.
Wanege swaga ila high kit. Yuku sipigi vetu tokuta na bafeng.
Lewe Gucho Prada.
Mengine glasses on
kata madeni mukari zaidi ya donut. Tanasha simba wenu manyasi menu haina ganyama. Sishobo kia tango mazikibuma. Still sassy spendi mazoya talking chicken on chuna. Oh, baby what's your name? Uja uyu mwike nasi. Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi. Yeah. It's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Watoto na pombe. Pombe. Watoto na pombe.
Wananita sultanu kugeto.
Mambo mbaya.
Tupitie mpambe, tulewali. Twende pangani, tuchade majani. Ah, nono umevamini. Nona shinda uki kutafuta chini. Niyo haka inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali beini talipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher, pantiri mukai. Manzeni leo, leo ndio leo. Majundo leo, machotona
vileo. Baby, ushu ni, kujia uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Kama tingali nazima ita taxi.
Yeah,
it's all on me. But don't ask for my number. Penda watoto nye darasa. Uza selfie nita kukacha. Watoto na pombe. Watoto na pombe.
Locally accepted, internationally approved. It's VDJ Neon 254, the mighty classic boy.
Mambo Mbaya.
Wakati jasho bado sija mwaga, sija choka. Ndiyo naanza sasa. Utamwama haba ndo naleta mama.
Mama mili, nina swali vile vile tenda wili. Unaweza kunipenda tuwe wawili. Ama nikesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu baby. Baby,
usiwe na shaka. Kama nkungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine yata kwa majuju. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 Willy.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune.
Utageuzwa kichungi chungi. Kila zinga medidasha kidungi,
kidungi.
Ground na re utageuzwa kichungi. Iyo ria ngenyu ya kusaka title,
title.
Eri ni kamedi yata na ki idol. Wezi mind uki choose kuwa rival. Jumili tana mekuja na ki rifle. Manda kizao tunapika mosheki. Juu walikatanga kutukati ya keki. Mkidae mkakuje na mavedi. Tutakuwa zabe tukisetingi mahedi. Pona manango situ na dunganga mangive. Jaza full clip tu nimefika maibe. Tukisnadi tunakanga kila ngite. Tuko shugli atusari adi manjiche. Wiring mtakula maviding chu. Hamjui vile si usakanga fushing. Sindo wale wazing senke. Tuko jing tukiload magazine. Utapaki tukwa sinu.
Nina daini mangwete msonge uko kando jumindo. Mtambo na nacheza kama ram. Na wakata kama mango kwa rusha kwa mtaro. Na kaa una mambo we mrazi kula vako. Mrazi kula vako. Mina mada kama vandeta. Na andafanya mtani teta. Mini mateka junsha wateka. Na nikidungi ndo mina chekesha. Gunman tunakanga kanga. Wale wote tunajua ni warazi.
Kwa warosho mafala wanaivisha, weji choche ndiyo buda ukapita. Nikunare utapiganishwa disa, na ukichachisha kuna vile utabakishwa. Bad genje ndiyo riangu kisliku, utapata mashashola zimelan. Mr. Man, Mr. Zikikwan, nazunduwa maga kishashola na kimash. Tumebonda na malax, leto falo utapakishwa na matax. Dudi math kuna saka saka shabs, wanwe kama fish na time ya kurivers.
Maditing Mazingli kupiga tu baroda, piga riu tukukate hadi mocha. Piga te hapo mrazi ya chachishe, piga changli renga kwa mrota. Babylon wanadai tu potmo, wanana wongu mimbweze ni mahedbat. Atu wadungi na ukapi ni mangiso, leta bloodclad tukupiga kidi. Tiang bani ya kibonga ni ya bugde, Babylon wakimuok tuko nayo. Mora mbogi kauko na obi, jaribu mbogi ujue sidi kwara. Wakikwara tunasnadi kimangoto, mangoto tulipiga fina monto. Backstreet tukirenga unabaki, tiang zetu kuwadunga kwa mandaki.
Dizi bit tunazizunda kwa has, tunawakulisha das na manyonyo wamebust. Round 2 tunakuja kuwa brush, rhymes out kuna vile zimeras.
Mambo mbaya.
Taifa mpaka loko, toto ni chuma chumbani moto, mtoto we chuma shambani lako, kulima mimi changu ni chako, usha nisoma imi ondoko, jijini homa juu yako, wetu lini utakwenda, vipo vingi utapenda, ai, utoto ni tuwahenga, matendo wala siku chonga ngenga, wetu lini utakwenda, vipo vingi utapenda, ai, utoto ni tuwahenga. Matendo wala siku chonga ngenga.
She a dangerous, yeah. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous, oh yeah. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous, yeah. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous.
Atari. It's BDJ Neon 254, the mighty classic boy.
So siri ni mesho boka. Nataka nibaki na hisi nimetamani nikupe vya kukupagawisha.
Nimeshakuona unavyoninyemelea, I'm not your ordinary girl, chunga
sangu hisia umezikoroga, na macho haya naga pazia, Tanasha umeniroga we dada.
Masauti don't rush, you can look baby but you can't touch. Nasikupi
kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea, eh. Mapenzi mazoea, ini nima upendo, nita changanyikiwa. Oh, no, 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 mina kupenda kikweli. Oh, no, 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 miso wale matapeli. Oh, no, 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 ukingia chandapeli. Oh, no, 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 no.
Sidate wewe shayo. Sidate wewe deshayo, sidate wewe demanya, sidate wewe demanya. Since 1960, yeah yeah yeah, sidate wewe deshayo. Since 1930,
Mambo Mbaya. Oh my God, now hear this, hear this. It's BDJ Neon 254, the mighty classic boy.
Since 1960, yeah, yeah, yeah. We don't do what we do, shy. Since 1930, no, no, no. We don't do what we do, shy. We do skeleton, 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 skeleton. We do your body skeleton, 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 skeleton. We do you skeleton, 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 skeleton. We do skeleton, 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 skeleton.
Yeah, skeleton, 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 skeleton. Yeah, skeleton, 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 skeleton.
club and bella nyuma. Na bado inafani fikironga.
It's VDJ Neon 254, the mighty classic boy.
Amechoka na nguo za
gitu. Mambo mbaya.
Kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisa hao ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Tuka there, tuma kitu. Yo, all I do is win kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Leo ni range staki nuksa Subaru. Miba zanga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fake it upper, amen ni mungu. Ikitu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanted to work for NTV. But maybe pia mininge jujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini miyu endesha manyen. Yesu ni baba staki mezesha jachien. Yes mana inatuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambie ni OG ya mifika. Na ini rumba ya Kayole, isi rumba ya Japani. Let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fikironga. Niko railways buda ni menuna.
Mambo mbaya.
Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za Gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumepia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Manze form siyo poa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Usisahau ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Hizi mitawa uniita adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Bazenga dadi yoni tetoli ya kibuda. So bania pewe red kato grao na wachuja. Vile na vuma na sijaguza gadumba. Wakisema brida siyo star yoni ruma. Painting beside me. Yoshindaga TikTok alisare IG. Wazinga town downtown udaimi. Washika na mabig tune kini ya moti. Sikosi Mabrama na kilaita kwa pori. Kiwasha na subidi mkiwa lori. Boss man na jubwa mabigi sioki. Walikeza ondani kuna hosi. Juni bigi msupa na mchizisha na makwiki. Toka ruki nisha kiuka MVP. Ipo nini acha nizidi tuzidi. Bazu ni kuhizi mitawa uniita. Adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on. Yani fresh to the
run the chat.
Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on.
Check check check.
Kani cheap talk sina gaida.
Gang. Rada chafu nikishikaga. Hizo chafu bana shika shash. Pale bedroom kila siku bash. Hini leche nda Gikomba. Cheki kaka, mijomba. Wedondo sadada midonda. Gele mina pamba kidonda. Dude mi upanda ni honda. Gang, gang. Rada chafu nikishikaga. Hizo chafu bana shika shash. Pale bedroom kila siku bash. Hini leche nda Gikomba. Cheki kaka, mijomba. Wedondo sadada midonda. Dele mina pamba kidonda. Dude mi upanda ni honda. Rada chafu nikishikaga. Hizo chafu bana shika shash. Pale bedroom kila siku bash. Hini leche nda Gikomba. Cheki kaka, mijomba. Wedondo sadada midonda. Dele mina pamba kidonda. Dude mi upanda ni honda. King king, cheza na queen. Gang gang, cheza na bens. Weng weng, nashikisha. Bebe bebe wende.
Oh lord of mercy. Hebu nipe huyo mase mase mase. Kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate pate pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate ni kukate kate kate. Koko IG basi follow me.
Koko IG basi follow me follow me follow me. Hey, follow me. Solo G. Chai ama coffee. All of me. Deh.
Bizode solo king. Kuja close bro. Omondi. Roots and culture. Kokoti. Hii mazishi soma eulogy. Mlena tulimwacha oyole. Moga kune ukalie ondole. Niki pull up ni ondoke. Wama be. Cheki dhuga. Ako the. Vipi yora. Kula na macho bana panaguza. Number 8 genga panashtuka. Wameshona lakini ndo tailor man. Nimeunga bila sembe man. M&M.
Oh lord of mercy.
Ebu nipe huyo mase mase mase. Kila siku ni kupate.
Jeli zetu ni kupate, pate, pate. Kwa maishu wangu ni kupate. Ni kupate, ni kukate, kate, kate. Koko aji basi follow me. Koko aji basi follow me, follow me, follow me. Nikivuta gashada na kuaga niko rada.
Mambo mbaya
hamwezi ni wai. Nikivuta gashada na kuaga niko rada. Rada sana hamwezi ni wai. Minister weni harambe, superstar nikingarame, akili nywele weki harame, penda ndizi mini nyambane, walande, katambe, zama days, zama day, hii ni feel lakini utape, P.A.A. Olodo mashe, ebu nipe huyo mase, 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 kila siku ni kupate. Jeli zetu ni kupate, pate, pate. Kwa maishu wangu ni kupate.
It's your girlfriend's dad. Ni
kupate, ni kukate, kate, kate.
Kwa maishu wangu ni kupate, kate, kate. Are you ready for me? Nikiamka asubuhi, I see your face. Ukicheza na kadoni,
Mambo mbaya
kizungu. Tabasamu lako lanifanya zuzu. My type, my type. Wangu ndo wewe. Mama wololo.
It's VDJ Neon 254, the mighty classic boy.
It's your girl fixed done.
One way.
Are you ready for me? Nikiamka asubuhi, I see your face. Ukicheza na kadogi, kale ka kizungu. Tabasamu lako lanifanya zuzu. My type, my type. Wangu ndo wewe. Mama wololo. Jirani anani mada. Amejibeba. Mwenzenu minapagawa. Mama wololo. Jirani anani mada. Amejibeba. Mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me. Boy, can I come closer? I like the way you lift the thing. Baby, can I come over? Jirani, jirani. That's the deal, my neighbor. Jirani, jirani, mi na wewe tupendane. Uje kwangu, nije kwako. That's the deal, my neighbor. Sijapata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo, unakasafisha. Ati pate after party. Lazima nifike, my type, my type. Call me Dr. Love. Mama wololo.
It's VDJ Neon 254, the Mighty Classic Boy.